onze rekening kunt. De zekerheid hebben dat wij voor u gaan bidden. Wij gaan u helpen. Wij gaan u begeleiden. In gehoorzaam. Geef de kans om jezelf om gelukkig te zijn. Denk als u meer informatie wilt te hebben via onze website.
no pay the Asidama, Utridian Punyan coupon. I want a bambo, I want in Shosupa. I want not doom Cassia and Esso, what they are doing me, now afraid, say when I'm in my. What they are banning of you, Asidan Kennedy, I am Kennedy. Now your far babble, I was doing a day, so you're the chair impending for your sofa, your handful. And no more, I know me did my day, and I no pay your dinky for a banning. Ade Abrahamu se onyame ene ni edi ni ye emfiri ye nyumam emfiri ye pem no bia ho ho no enti se ase ayati ne ye onyame adom enu nti no enche kura ne beba mo ho ne ene ma ba bisua onyame ansem te ne ye ne da no omo a omo ho ka omo bi bi efiri mu omo o yare ye se onyame mu ayere tete ni onyame mu ayere sa adom bi bi Sibio Babo watu madieni. Sena mkana pastor wade ndia munti tamre mikosi di wambi. Na yene pastor akasa nandia unyamidi atuna kumaso eneno so. Wadi abrayanyo. Pastor, good morning.
Good morning.
Me patron apom.
Radio John.
Je yese family ni ni obi a. Yeah. Then yeah. Yeah, but I'm starting na pay ni o hono.
Yo. Eni anom ni adofo. Enano pay medinchia. Emma obi biera. Yeshio, yeshira urade se. Na do ma do so ma ye enano pay so wa paja ye. SC. Yeah, nice. So, a bra when he had tea, na, and quo moon now, or touch them at our body. Now, when you mean quam, I was say a dear seda, any cambia, Emma. If it's all ye, and I do ye, and also pee. Adolfo, ya nay attack, as a yinny penny, and yanny say. Yeah, on your mamma, a dear chum now on quam, a yes old danas. Bibri efati team. Ono so okwan a onso faso dani nyame ase. Se empo bebi a owo ani atete a owo mu no onyame ehwe ne so. Ono ni ye ni da so. Ono ani ye de hoto no so a. Ah, yebetimi anya nkwa. Na yetimi atena se ewo asetene. Die ye nyina ni ni se wiase ni adepa bia emaye. Bible si wiase mu ani mu ani gidie enyina etwem emu ne ewo enyem firi mu ye twen kosi se urade na nkasa edi o se boni totrobento ebi sane na ni mu nyamu na obefa ne ma edi o akofi enti ebra ye ti ase ono nko ani ye di ase da ani ayeye
amen.
When I'm sure I saw what you were in, I do a video to Bible out. Me didn't the James Kessler. Me no will be soon, you're me a sem a pretty aim. Perse will see you welcome. Now, would you on your me a sem? Never so among whom you're me any munyam, ever a bravo. Me perse me no bomb pie. A ruddy me shrow and none of pay while quen ya son qua with your my yay. Na ye timmy a sorry. Na ye pie wanim ewo utumi ene wa hodim. Ye niso ni owe ye mahenda. Jiwa ye ye na je untuntum. Ye ni ebisu ya. Ye ni ya safo. Ye ni ya yonko fo. E nano pay. Ye se jiwa seda ene wa ye ye. Ye bo mpa ye se donwimu. Ode wa se mbishira ye. Na buwayama ye timye njini wa humumu. Ni ananti wanim abipio wanim ewo mkoni mdimu. O Yesu Kristo demu enamabu mpaye. Amen.
Amen.
Enano paye diya mepesi Yesu yani yibi huo fi meti nsempa. Eti nsia. Eti dunsia. Eti dunsia. Nichiche mu. Dumi yansa. Edi ekusi ni dunkron muho. Meti nsempa ti dunsia. Nchichemu dumi yensa ekusi dunkron. Eho, ena mepese meneo eche onyankopo wasemi efri. Onyamia semu esha asye ewo nchichemu dumi yensa na eka se. Ebra, Yesu ba Caesarea Philippi. Obusane suya fuonse. Say ene nipa se onipa bano. Eye. Sen ena nipa ese o nipa bano eye.
Eye.
Na omubuya sene se. Ebise wone John the Baptist. Ebise wone Elijah. Ebisu se Jeremiah. Ene bisu se edifu onumubi. Na Yesu estwa so ebusa onse na moso mose mene hwan na moso mose mene hwan na Simon Peter ana Petro ebua se ne se woni agyenkwa onyankopon tiasefo eba Yesu bua se ne se Inshirano Simon, Jonaba, na inshirano Jonaba Simon. Na weidie, enye hunam ni moja, ena eyi achero. Nimum meja owosoro. Na mekachira wose, wo, uye Petro, na sa ebu iso, ena mesi masori. Na asama adu apon, enti minchi enfaso. Na memao, osoro ahini inumu safwa. Na bibi biara, mobeche chile nwa asasiso. Obeche chile nwa osoro. Na diebe sane, obisane ewo asasiso. Obisane nwa osoro. Sa asemtie yi, eni yebe jine hon. Yesu nina suya fo eba Caesarea Philippi. Na enkomodie mu ena Yesu pe sa obeda no ho di ede akyerew na sabia ye kan ye ena ye binya sa ya disuan efri enyama ehu hia yi a sa asembisei ebetimi akyerew na otwi twa mu no ena ye di Yesu wusodie yani ayetie masam enano pay ome wachiri ni ome pen yenyira enyim se edrum rebi a yedi Yesu awoda yedin ni wo ene ne sorry eda na yedi no suru koda yedi anigie eka won a ejidie eho won a enyinie enso ede anigie ebeka won a ejidie ho na ya tuntum ye nyankopon obi owa won tuntum ni nyankopon na enso wode no ho befra na ono so ye ne ope se beya na nigie ebe wie peye anane ni ebetumi age na nanu yi ya yedi Yesu usori ye ede ena mi bisa o se hwan ene Yesu emam who is Jesus Christ to you. Why any Yesu emam? Bebia ye kan yin. Enye se na Yesu onim nipa oye. Nente sa. Nye se ne onim nipa oye ena opese wonga e woni nchen e kachere no. Nemum na opese ne suyafon. Etimi ete nipa oye ase. Anania oye ase na uhu ni ye na watimi atwe abani ye na watimi agine di ye na watimi ene na ananti ye eninti no obusa sa asemi se sei ene nipa ese meye na uwie ye no ya omoka ase de nipa adwene no ho na omus eka senia oye no obusa omose na moso e moso mose mene hwan odofo Yesu ene hwan ewo abrabo Yesu ye onwomani emao sedie wate no oye anwojuma bibri osayade wonga ahunfi ashe womma opamu ahunhun efri nipem womma awufu oso eba enkomo biu wate na eye no krensoso ebisusu dwin se eye nipa ene di wama jine akreti Jesus. Ene nipa edinechi. Nipa ye person. Ene ntini ye kreti bibi. Sabaya. Nipa ebitimi enye ni daso. Ni edi atena asasiso. Efisesi uwa na bibi asa. Ene nti ene bi akreti religion. Ya ebi som Buddha, ebi som Muhammad, ebi som Kristo. Ebi jidi ena maka acherewe. Ebi su jidi esa woyi onyankopon. Ebi su se wonye onyankopon nemu oye nipa ya onyankopon honhom betena no so. Ya odi di juma ewa asase so. Woyi ena mi bisa wo ene edeyi se. Sede yesi busa ane suya fone se. Sene nipa. Ese me. Meye. Na. Peter. Ebiye nano. Na wankandye nipa e kanubi. Na wuhun. Kristo ewa kwa yinsu nankoso. Ya. Obiye nim. Na wutimi hun. Butaya inti Kristo edi basa asiso. Eni ni pesuya oye. Ema Kristo ebona baso. Echile se, ni wakane eye nukre. Nemu, minimse meja wosro ena adasa asem, ahintasemi edi achilo. Enano pay, masemne se, Yesu anyway, Emma, who is Jesus to you? Woman teams and party adrenal song in Chichemu, Adrianai Barco, Ecosi Adrianai Nine. I saw for any Achille for Wonga or Chile Emra. Would the Christo who fell a bra na or sang a same year? Na omu kachire ni se. Jiwo hun. Omu se. Wuna uji afufro. Uji nipankwa. You save others. Se uji afufro nkwa. Enitini jiwo hun. Omu sire non omu kachire ni se. Ni o sorry ya. Wasi uji afufro no. Untumi nyi wo no ankasa no humpo ne omusi wo ye Israel hene no untumi nyi ono nko ono ankasa em moma no sori en insani free asenua no so emra na wo sani free asenua no so ba ene ye ba ginati ah. Wasi wa jie urade di. Mwuma urade. Enye no. Enfri biya wa wano. Wanono wasi wa yu nyanko pomba. Ebra mudi ni mufe wano. Akronfua. Wama ya boni ya yachi wonga ye kuku mwomoso. Edi wama nitrumu. Edi na te. Sano nyanko pomba sa. Eninti no. Nenye nipa bebre ni nim. Nipa Kristo eye. Oji amanfo. Obu amanfo. Osayariye. Wonga wawira ho. Enam se. Wonga fili wondofu. Oma enijia sambe fiho. Nesu nye nipa nina nini nim. Eninti na bra. Ohuna maneno. Nipa di no ho fe se woji afoforo mo ma ne nye no ho wono no so wo yo hene onfa ne tumi insane mra oso woji urade di onyankopon insane no na wonye no anopai ebi awate se Kristo ye nkwaje hene Kristo ye yare safo. Kristo ena maye ni daso. Eye tiye na watiye. Ye se. Wo se. Na sen ena oso. Ufa Kristo. Ewa wabrabomu. Nukwa seme wumu ni se. Se diye. Ye jini. Kristo hono. na sɛde yɛsi fa no no ɛno ɛna ɛbɛboa yɛn ama yɛahu kwan a yɛbɛtumi de kristo afa so ɛwɔ yɛabrabɔ mu. What we think of Christ is extremely important, for what we think of him will determine what we do with him. Sɛdeɛ yɛdwene no ho ɛfa no ɛno na ɛbɛboa yɛn sɛ bɛyɛ a yɛbɛhu kwan a yɛde no bɛfa so ɛwɔ yɛabrabɔ mu. Sɛ yɛbɛtriti ne sɛdeɛ amanfoɔ ɛtriti no, anaasɛ yɛbɛhu no sɛ ɔyɛ Onyankopɔn teasefoɔ ba prɛko ɛwɔ yɛabrabɔ mu. Nyɛ ebi sɛ ɔyɛ odiyifoɔ bi, ebi sɛ ɔyɛ Elijah, ebi sɛ ɔyɛ Jeremiah. Na ɛna anɔpa yi, sɛdeɛ wobɛsi ahu Awurade no, ɛno na ɛbɛboa wo ama w'abrabɔ, w'asetena ne biribi biara a woyɛ no wanya baabi pa bi de Kristo asie ɛwɔ w'abrabɔ mu na wadi w'abrabɔ so hene. Ɔdɔfoɔ, sɛdeɛ wohu Kristo, ɛno na ɛbɛboa wo ama ne bɔhyɛ a wahyɛ afa wo ho no ɛbɛba mu. Sɛdeɛ wohu Kristo ɛwɔ abrabɔ mu no, ɛno na ɛbɛboa wo na abue kwan ama wo ɛwɔ w'anim. Sɛdeɛ wohu Kristo no, ɛno na ɛbɛboa wo ama wagyina pintin mpo ɛberɛ a ɛmu ɔden mu. Yesu sɛ, asɛm a waka yi ɛnyɛ honam ne mogya ɛna ayi akyerɛ wo, ne mmom m'agya ɛna ayi akyerɛ wo. Na ɔbotan yi so ɛna mesi m'asafo, na asɛm ado apon ɛntumi ntwi mfa so. I will build my church and the gate of hell shall never prevail against it. Sɛ onyame ɛwɔ botaeɛ ɛma wo bi a, gye sɛ saa nnipa no brɛ ne ho ase ɛde hyɛ Onyankopɔn botaeɛ no ase. Sɛ Onyankopɔn ɛwɔ biribi pa bi ɛma wo ɛwɔ w'anim a, gye sɛ wohunu sɛdeɛ wɔno ɛte ne ahobrɛaseɛ a wode bɛhu ne kɛseyɛ na aboa wo ama wo nso watumi apagya ɛwɔ w'asetena mu. Bebree ne ɛnante kɔ asɔre fie awia ne anadwo, kosia da bi a, ebi wɔ hɔ a da biara wopɛ sɛ wokɔ Awurade fie na wokɔbɔ mpae. Ne mpae a ɔrekɔbɔ no ɛnyɛ hunu a wɔno ahunu Awurade, ne mmom ne maame nyame, ne papa nyame, ne nnamfo bi nyame ɛna ɔno nso pɛ sɛ ɔdi akyi. Ɛkɔsi sɛ w'ankasa wobɛhunu wɔ w'abrabɔ mu na wayɛ Onyankopɔn teasefoɔ ba ama wo na wabrɛ wo ho ase ahyɛ no tumi ase, ɔdɔfo, wonhu onyame animuonyam. Deɛ nnipa ka fa ne ho no ɛna wobɛtoa so na wo so waka bie. What we do determine what we do with him will determine what he does with us. Sɛdeɛ yɛhunu ne yɛde no yɛ ɛwɔ yɛabrabɔ mu, gyinabea a yɛde no bɛgyina ɛwɔ yɛabrabɔ mu no ɛna ɛbɛkyerɛ deɛ ɔno de yɛn bɛyɛ ɛwɔ yɛasetena mu. Peter huu no wɔ kwan soronko so. Ohuu no sɛ wɔyɛ n'Awurade. Ohuu sɛ ɔno ne ɔbotan Kristo. Saa ɛna Peter ehu Kristo. Yesu a na ɔne ne nam no, ohuu sɛ ɔno ne ɔbotan. Ɛne nti Yesu kaa sɛ, ɔbotan yi so ɛna mesi m'asafo. Ɔbotan yi so ɛna mesi m'asafo. Na asɛm ado apon ɛntumi ntwi mfa so. Sɛ Kristo yɛ ɔbotan ɛwɔ abrabɔ mu a, mframa mfa boɔ, mframa mfa ɔbotan. wasi betim ube jina pinti. Hallelujah.
Amen.
So what they were nice to see sa botai no soa. And no nebe buama wasi etim. Na watina unyanku ponwe nim eku sise ube piene nim unyamu. Wasi mesi masafo. Na sama doa pon enti mi mpimfaso. Adofo. Enam si yenim senye Kristo tinte. Enam frama piye bebo yen. Adiye ko ne diye pa. Say nim Kristo. Nisu ene ne baini niya oye. Ewa ya brabo mua. Asama adu apon enti mi mpimfa ya brabo so. Wasi mesi masafo. Asafo no ne wane. Asafo no ene. Wanga wafre wong efri sumu abahaimu. Ecclesia, the church. Wanga wafre wong efri isumu abahaimu. Woni Kristo asafono. Intino, se wunim senye Kristo te. Se wunguni se woyu unyanku pon ti asefu oba. Na ubetimi abrao wansi asumu ya. Wune nasafo. Na ose asama do apon enti mi mpimfa oso. Yebe nante, e hao beba, amaniye beba, e wuo beba, nensu e wuo enti mi ni usu mko nimu. Said ye, last week, ye celebrated the resurrection of Christ. Yesu who sodi. Ose asama do apon enti mi mpimfa oso. E wuo eni tu mi e oso. Paul kan was wa mini owo na owo onwo wey ewey owo onkonim die wey adofo ye hwire ya yonkofo ye hwire yenuanom ye hwire adofo na se ye nim Kristo se wono ni onyankopon ti asefo ba na sam kire se owo to me a summon upon it me a few fire so de biarada. Yebenya nkwa ewo Kristo enim. Dakrubi yebe sori ewo nanim onyamu. Yebe hu onyankopon adom ene na sumbie awo ya brabo subi. Say ene Yesu eye mawo. Ma bisa za question bebre. Ma bisa ompre bebre. Say di amanfo e kanobi ene woso woka. Is he your personal Lord and Savior? Is he your personal Lord and Savior? Wano eni wokra ajengwana. Wano eni wobuafuana. Wano eni wani dano so ewo wasitine muana. Anase, ni amanfuoka ena usu udiye chilebi. Esuyanfuone kani amanfuoka. Nensu Yesu amfana gileni eche. Na osebu sa wamose na wunso. Na wunso. Monsu, mose me. Meni wani. Obine de uko asore. Opapa ene de uko asore. Intino opapa nyame ena uso nubi. Ana wangusa nyame se oye wo unyame. Have you accepted Christ as your own personal Savior and Lord? Or you've accepted him as your friend's Lord? As your parents' Lord? As people, the masses' Lord? If you accept him as your personal Savior and Lord, ooh, your life will never be the same. There will be a change in your life. His promises in your life will surely come to pass. Hallelujah.
Amen.
So we know, ewo kwain for us. So we nyami be pie woni na won hu ni ni awosom no. Se onu ni onyankopon ti asefo ba. Na wo de wo beto no su yi a. Onua wa brabo enye se de tena. Ubenye ni daso. Ubenye ahotoso. Na ubenye jidie na wanante ewu wiase. Yesu asema wade maye anopeni. Adisunye atosu mienuya yebeti mi esunye ewa sase mbuse imune se. Yesu eye evrade o nyankopon tiasefo ewa. Nidika eno, mebisa o sedi usi huno. Sedi onubisa anesunye afone se, sen ene nipa ese meye. Ne waka di nipa ese woye nyine mye yeno. Wadani neni bisa. Esu ya fone se na monsu. Mose menye man. Efriye mofrasi medru sabre ya utye mi. Wati nzembe bire ya fa Kristo. Ena maka. Yidina woda. Yidinu ni uwone ne sori yeda. Yidinu suru koda. Kroma ukradye. Yidru wa a holiday. Suru koda a holiday. Ntino, ya celebrate sanya mi, ewa kwa bebrezo. Nye nipa aka, ene niye wate. Na simbizane se, wunso, wabrabumu, wasitremu, diye ena oye, who is he to you? Enya wa mame, nemu mwo. Enya wa papa, nemu mwo. Sen ena oye, emao. Uhunu se oyi unyankupon te asefuwa bana. Sedi unyami yichile pita. Na wadene boshe etato. Se ampa. Obibiara wajidi. Oh, wanyira nubenya damu kwa. Sana unyankupon wasamika. John 3:16. Di obibiara wajidi. Wanyira nubenya damu kwa. Efi se. Uwo. Asamai. Apono, enti mimpi, emfa woso de biyarada. Na mensansi ni pia kanchila wose. Yesu Kristo, ayo unyankupon tiasefoba. En inti sani ya ujidiye pia. Se ujidiye, mamfuwa kankuwa nedi. Anase, unyini ni kurano. Mepesami dene di pefe chila wanano paise. Kristo, ayo unyankupon tiasefoba. Sediye Peter ekayen. Obusawo. Seda monsuwe. Sen na mose me. Meye. How do you see me? Who do you say I am? Sen na mose me. Meye. Enye di amanfuaka ena mepesa okabiye. Nemungo, in your personal life. Listen, it's not just a wholesale celebration that we do that is very important. And yet, the end in Aya Bubu Aya Yeno and a Hunia. Nemum near one cassa, Wumum, Wokramu, and you would nip a gem near Yamaono. Eno ena mungi. Eno ntino buzaze. Na monsusu. Na monsusu. Na Peter kachire nise. Wone misaya. Wone ajemkwa. You are the Messiah. The son of the living God. Wone ajemkwa. Wone niye wasra mungono. The Christ. Unyanko ponte ya sefoba. Ipese, unyanko pon ede Kristo ya di chile uye. Ifise Yesu chile ese, asema pita akano, eye radi, osuru unyanko pon ena adane di achile. Ipese unyanko pon da Kristo ya di chile uye.
Amen.
Na wabra putimese sa. Ipese unyanko pon ada Kristo adi yi kire na wonya ofa ho die e wo asetena mu na Peter ni mne woka na nya kabidie anaki kabidie na wonim he knew what he was saying na wonim ni woka afa Kristo ho Adofo. Se unim Kristo wa brabo. Na upe, upe muka. Ni a woye ewa wa brabo mwa. Eno, ene bema, wani abre. Sa ube sum unyanko ponye. Eno, ene be chion, aben wu buta ye hon, ewa wa brabo. It is very, very important.
Mm.
Very, very important. Peter da, Christo putaya wani baye, edi. Oni Christo. Onyanko ponte asifoba. Christo onyanko ponte asifoba. Die no baye. Obe uji nipa. Andesa enkwa. Se baye abe fano so. Ne yetimi, enya onyanko pon, eni monyam no biyo. Paul se yenyi na ayaya boni ni onyanko pon, eni monyam aboye. Enam, ashasi ya kurano. Osei fon jume diye udi ya no peswe. What is say nipa? Ya ofa Adam any if so any pony a baby asintil. Unyanko pon any munyam ebo dipa. Yen nanti wosumu, yen nanti watitimu, yen nanti ewo how be premu. The Bible say, wanam Christo Yesu so, edi sani munyam no amanima. Hallelujah.
Amen.
Wanam Christo Yesu so, edi sani munyam no, any wachie. Any famudie abba ama adasa. Sadi enam nipa bakosu uwo ebayeno. Sadi enam nipa bakosu na enkwa abba. Iwiase. Eni ntino. Sadi osi hun Kristo. Enene pepua muwo hun jinabia uwo. Christ came to rescue us. He came to save us from all our entanglements. Our Lord Jesus came that we might have life and have it abundantly. On one kind he said, me by semu binyan kwa na mwenyanom roso. Sa Christo yi enami kachera wose. Wano eni o nyanko ponte ase fuoba. Wasi saye shebre. Wasi saye abrabo. Wasi saye ne yehune ni mwenyam de pierada ewa ya abrabo. Christo ayi onyankopon ti asefo ba wo ikire se onye nipa ya odani beye nyame nimum oye nyame a obeye nipa. Some people think that he was a man and the Spirit of God came upon him and that is why he became a man God, but no. He is God who came down from heaven to become a human being like you and I, to have a flesh, a body, to in order to rescue us, in order to save us. Oye nipa, oye nyankopon, no hu nipa e how ni amani e wasasiso. No use on Yankopon, any more Yama Bonny Pentin. Obey ye nipa, a fan ye hunam diabi, eton hosso, sebaya, obitimi, a jayen. On your mere sum a danedi, pefeza, on your mere sum say. Emphitiasiano, not a seminal ewo, ye can you honey a mumma, a tibaco, in chichibu, baco. Was the emphitiasiano? Na asem no wo. Na asem no eyi onyankopon. Hallelujah.
Amen.
In the beginning was the word. And the word was with God. And the word was God. Ashasie no. Na asem no wo. Na asem no eni onyankopon ne wo. Na asem no eye onyankopon. Na asem no beye honam. Sane kane. Asem no e beye honam. The word is God. So God incarnated to become a human being. Asem wa Peter kane no. Emun chremu eni. Peter hun Kristo se oyo onyankopon ya waba na ebefa no so ama nipa ensa ka yani monyamo a aboye enu nti na mibusa o se wankasa wa brabo mu no Yesu ye dai na ma ene obusa o sa asemwe se wa brabo mu no Yesu ye dai ene ma die nipa ka ena wuka bi anase wo hunu se wankasa wo krado wajin kwa ubuafo ya obedi wanim ede wo akọ enkwaji onyankopon eba Yesu no ya kenkan Yohane nsampa no mu a yebehu se empempi no ho ankasa kire nipa se wono ni onyankopon eba ya kenkan ya yebehu na se yebetimi ahu onyankopon yi a ne nam ayidia yebenya ewe ya brabo mu the revelation we will have in our lives wasu onyankopon che ba hunhu se ne wo sete ye wo to no ho dwom nanso won you know won nan ho di nchire wo ye ana hunhu se ne wo sete ye ewe wa brabo mu and now no pay me person me catch her was said Christ don't know celebrating the last week you know he is the Lord of all onu ani onyankopon onu ni eyawurade onu ani yagenkwa edintino so no mu ye hunu ye mano ani obra so hene na wa bra bo mu no obi hu onyame ani munyam da biara da wasitire mu no obi hu onyankopon ani munyam wasas asie woso a enche ne atwamui obehu onyankopon animunyam owiase mu niema entena hoda na atwamui obehu onyankopon sa ewo wabraboso petro se woni onyankopon woni kristo onyankopon tiasefo oba na asamba akoni ya Paul edane di ewo korintu fuonguma edikani etidumi ino chiche mumi yasa brofu bible no se therefore I want you to know that no one who is speaking by the spirit of God says Jesus is Jesus be cursed and no one can say Jesus is Lord except by the Holy Spirit obibiere ni wo obetimi abie na no akase kristo ani mawurade abra onyankopon honhun gonkon enyi nkyere mo hwe o onyankopon eda kristo edi kyere ye sa ome kyere ye kwan ya yebetimi di akọ agya ne nje na kristo eda no honhun gonkon di ekyere ye na honkonkon so eboa o ne ma sebe ya yebetimi ehun kristo yie na ya nante na nim onyam na ye ne no akọ ne janchen this is simple enun ti no obi piara ni ho a obi pie na no aka se kristo ni ewurade abra wo nyankopon hun konkron enyi nkyere no wa bra bo mu no eye hoin ena da kristo adi kyere wo. Do you worship him because people are talking about him? Do you worship him because you think when you worship him, you will be fed, you will be blessed? Or you, he has been revealed by the Holy Spirit to you. And your heart is yearning for him. And you love to worship him in your life. This is what I want you to do. Allow the Holy Spirit in your life. Onyame onkonkron no, mane eni wonim ewo abrabo mu. No one Christo edi enchiro. Oh. Kwambe onyame onkonkron betimi ada Christo edi achiro. Enye bra wo buttons karaba karaba karaba. Enye tons no abaye antem obiabie na no ekabi. Enye no Nemom ebra onyankopon konkon eye adwuma ewu esuma mu. He is working in secrecy in the lives of people, both believers and unbelievers, trying to direct us, trying to convince and convict us to align ourselves with God. The moment he revealed Christ to you, ooh, you will become a child of God. Nemum wanga omom ho kwan ema wo nyankopon honhom influence won enwo abrabo mu no wanga omom ho kwan mo nyankopon kokro eda kristo adiye echre won enwo abrabo mu no wono won ene eye onyankopon ema efi se won ene nanti kristo akwan mu wonne nanti ewo kristo emu anigye mu wonne enanti ewo ahotosuo mu wonne nanti ewo jidie mu se kristo onyame nkonkro enna christ din kire wo a obesom no biara biara se onyame nkonkro na christ din kire wo a se de amanfo etua na monko ba ne sa na obedi a kire. You follow the mob, you follow the crowd. Nipa dobro de eye ena osu yebi. Ba wan kasa wabrabo mu. I want you to personalize Christ in your life. Personalize Christ. Let him be yours. Let him be your savior and your Lord. Not other people's. Oh, wamu di Easter. Oh, wamu son Christo. Oh, wamu ko asari. Eni amin kubie. Dabi. Let him be your Lord and your God. Ebra Yesu bu sori ye na o da ne ho adi kire asuafo na asuafo no adwendwene ho o mo bobo ho na Thomas Abai. Thomas is media menyini. Jesse me hun. Ma hu na menyini. Na Ebra Kristo da ne ho adi kire Thomas. The Thomas to me here and he said, what him can say, me urade and me nyame. My Lord and my God. So when Christo wabrabuma, you will call him your Lord and your God. He will no more be some people's Lord and their God, but he will be yours. Me sema me kain in him, so what he has here. Is Christ your personal savior and Lord? Ebra nipadom wiase aman nyina kasa hoduo nyina nipa bebre yakoko esum Christo yi dien woye ewo abrabo woye wo urade ene onyankopon ana enano pei asemo mi bisa woni o ka gimuse. May see our build. Christ is our foundation. He is our builder. And he is our preserver. He preserves us. He will build us. Because on him, the solid rock, we stand. And he will build us to the image he wants us to be, become. And he will preserve us in our lives. O pese Kristo aye o fapem na o siwo o build o senia o pe e wo ni munyamu e wo tumi mu e wo adum e wo nhyerem na o de ni nsa to so e wiase ni pe si enema bebre na fapem a o si o abrabo o so no aye atechim. And unti ema unhu onyamia ni munya. Fa pembeni na usi wa brabo ewo so. Enano pei mikachila sese. Ube si ufa pembeno ewo Kristo Yesu soa. Wa brabo ebe sisa. Ube nye weni munya. Na watinase wa sunjimu ewo saevi yasea eche mui. Na upine ni munya mua unyo iraba. Ube shia. Fa pembeni Christo ani e fapem. Ene me kan foma o se. Si, wabrabo. Ma Christo mwa uni si wabrabo. E wo sa fapem no so. Ene, ni ame wo edema unu. Nami ya aduma. Kwa siyade diye ni mmesa ababim. Na mene wo abetwaso. Na yesu ya unyanko po wasa. Glad tidings Assemblies of God ishia. E wo AJ Enstrat. Ya tu ya nsafre wo ne. Ene, Daniel Echampo, Onyamie Shirano, Amano, Oba, ya Odane di, Edi, Otunu, Ashe Onyanko Ponsa, na Wadane di, Edi, Achle Ibiase. Etu ezafra osebeka, Daniel Echampo, na yenshe Onyanko Poni Munyam, Ewa Glad Tidings, Assemblies of God. Onyamie Shirao, na Untine Munchirao, Ewa Jesu Christo Demo. Amen.
Amen. Pastor, unyami enshira ubebre, one wasema odiabre, enseni ya Yesu, ebisa esinyamfuono. Se, ebi ekasi, ebi ekasi, ebi ekasi, na mozo sono, se ena moka edifame hon. Na Yesu, na yuhuse Peter, ibuyase, wanuni unyankupon bakonkono. Nosu edie eye unyami, ena eye achirewo. Enu nti yebisa se wususu Yesu ni waye diye e mao. Se Yesu eya wubuta indi ya eni ena ubedi ni nshiche ye ubedi na kwa ansu. Nye ma washe ye se ye ye non. Yanu na yebe ye. Na yebe hu se Yesu na anka sasu watiye mu. Enu nti ene aha eni ya di jumedi ye ni njina esi. Efi se MPP4 no ewa de induye ye mu. Tani ye kane debi ya ne mfaro edu Yesu enye wa sorry. Ye mu mpomodi na so berefe a sorry papa nchile chile wu. Na watimi ati Yesu ase. Na watimi tutu anamo EDSCC onunu diem. Because onunu ye author of our faith or the finisher of our faith. Because onunu nkaye hua enya adia yibitimi aye bibibiara. Nito ne onyami nshira oso duwe fidiye no. Eto ha. Ya. Duwe fidiye neto ha. And inti no me sani of MVP for no wade nduye emu. Gusu, Emma of Fidini Naya, Onyami Inshrao. Bye bye.
You want me?